tieni 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 ay 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 umwe na kulira ena kuseka sana venda ti umwe na kulira ena kusekelela kumama siku wako sekelela sanga kale onse tiwa ndati masiku wako ovutika sanga kale onse tiwa soku mumbitani zambi soko mumbitani zambiri koma ndasanga kusanga lala soko mumbitani zambiri koma ndasanga soko mumbitani zambiri koma ndasanga olo nizirira
through. Remember always, we choose happiness, love.